kudawaad 20 qof oo ku mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro koonfur galbeed Soomaaliya way bayaan qobtay toobar ka saabsanay ku qaybgalka dhalinyarada ee siyaasadda dhalinyarada oo iska jirtay magaalada Balanway balaha ku shal xulay qaybo shal duug ee dhalinyarada wayna wasaaraddu oo ku mahadnaqayna qabadow ka toobarka halka maalin dareere qaar ku mid ah dhalinyarada tababarka ku qayb galay way bayo sheegeen in ay tan fursad yeengata ku qayb galsho waan iyo ku faa'iideen
sanaa sidee meel raaysan dhalinyarada qaran shan gaad karaan bulshada iyo meel raaysan dhac gal karaan ee diyaadan faraxsana tababarka ama leentaan ku qayb gal iyo kala badan ku qayb gal walba oo faa'i meel raas markasta dhalinyarada intii la dhirigeli meelos munaaradi walkasta meel raaysan ku qayb galan
bulsho walbaratiyo laakiin lanka magalka hoos walbarada shakhsiyadiisa walbaraday laakiin bilaameeytiya walbaratay hadii siyaasid nagato aqoontii si kororto boqolkiiba boqolana ma aaminsana lanka magalka inay ku kusii faylata siyaasadaasi tiisaa saamisna
waran barnaamijyada
wasaaradda gobolka ee siyaasiga wallahi kala lan yar ahaan teedeen ku ka hadal boqolkiiba boqoleedan in dhiri giliyaa hadda markaan raabto anan tahay galay mi ka dhirnaayna siyaasada dhalinyaro ku noqdo korte trading gaadi may aaminay ana meelo wala iin ka jari mugdigaana ka jari inta dhalinyarada siyaasada goobmad nagada korna yagee ka meelo dhukubi mayna ogaadeen inta dhalinyarada ama haweenka bukumad nagada koran siyaasiyeen
ku fahmi markana wareebow tareed ku inta bilaawn ku hor faas laan laakiin hadda wal badan iyo faa'iidi fikrad badan oo asaxaabteen hajeediyan aan naftay waa fikir kale darsaday aad faa'iidi badan wal badan ka faa'iidi idan ka faa'iidi wallahi wal badan walaa hadduu unanta noo bari trading oo macallin kana bulfaansi na bari waran hajayna in
uu tababarku ya dareeri muddo hal maalmood ay weyna dhalinyarada Baydhabo wasaaradda iyo an ka qobtay inuu fahman ku qayb galsho arimo siyaasada iyo kaaladaas ay adoo ku shaqeeyo arimo dhalinyarada.